mina uni khome kahle tali wa mina uni khome kahle lowa ka mina uni khome kahle tali wa mina uni khome kahle lowa ka mina uni khome kahle tali wa mina uni khome kahle lowa ka mina uni khome kahle tali wa mina uni khome kahle lowa ka mina uni khome kahle tali wa mina
Here, God.
Put the ticket, you can see.